table. Konde boy call me number one. So much money in the bank, man. All them girls, they call me honey. Only your love can turn me to a madman. Leo nakutoto, nakutoa kwenu je kwangu. Ninamu ya kutoto, kutoa mahali uwe wangu. Sema unakuja sangapi ama kwenu mesha katazwa. Saidi kichwa ntamweka wapi na mkongo nisha mpakaza. Hiyo mitungi ndo usiseme utakuna utasaza. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Kwa uni sadaka lawi,
amina.
Amunye kupata
apate,
ye mwenye kukosa
akose.
E kukugani
mweupe,
asadaka lawi,
amina.
Na mwenye kupata kukosa
akose.
Akuku gani leo nataka kukuto
to to out.
Nina hamu ya kuto
to
kutoka na wewe. Jiandae leo na kuto
to to out.
Nina hamu ya kuto
to kutoka na wewe.
All the boys they gonna talk about me. Tabafanaba fundo to paname. The boys want my number. They heard I'm the number one south behind me.
Nina hamu ya kuto
sato,
toka na wewe. Jiandae leo na